Siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya. Kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Kwa hiyo tusimame pamoja, tusibaguane kwa vyama, tusibaguane kwa ajili ya dini zetu, tusibaguane hata kwa makabila yetu.
He was a hero, giant, unstoppable, one and only. Let me speak this from bottom of my heart, because I feel so painful to lost my president, Dr. John Pombe Magufuli. He was the best. Oh God, why you did it to us?
Majesty Records.
Ingekuwa nikitanda, tungerudisha lipea. Au kama ni dhamani wa Tanzania, basi tungelipa. Lakini ni uhai ambao Mungu kwako aliweka. Imefika mahala ameamua kurudisha lipotoka. Na muda ni mchache uliofanya, baba yanatosha. Nini sisi tulipe huyu Mungu akurudishe mapema? Kwetu yaloshindikana, wewe peke yako baba ulifanya. Baba Magufuli, tulikupenda ila Mola katuzidi.
You are the one and only Magufuli. One and only Magufuli. You are the one and only Magufuli. One and only Magufuli.
Inawezekana kuelewa ni kugumu, na inawezekana kutachukua muda, lakini baadaye siku moja watakumbuka. Na mara nyingi Watanzania wao wana tabia ya kukumbuka ukishakufa. Wanakwambia pengo lake halitazibika.
Ulipinga ukatili, ufisadi na majipu kutumbua. Ukaleta stop over mwendo gas balabala Kigamboni. Na treni ya kisasa Bombardier hewani twapepea. Machinga wanalia, wana mziki mpaka biashara. Na sekta tukibao, ulivyotuacha baba tunalia. Baba Magufuli, pengo lako so la iskuliziba.
You are the one and only Magufuli. One and only Magufuli. You are the one and only Magufuli. One and only Magufuli. You are the one and only Magufuli. One and only Magufuli.